A woman neighbour calls in on the way home from visiting her son in hospital.
Hodi, hodi.
Karibu, karibu.
Msal kharini kina mama.
Akheri bibi, uonaje?
Salama tu mama, ala hujambo bwana?
Sijambo bibi, habari za jioni?
Salama bwana.
Bwana huyu ni rafikie Adam. Wanasoma pamoja chuo kikuu.
Vizuri sana. Karibu Mombasa.
Je, habari yake Musa? Yupo hospitalini bado?
Bado yupo. Jana walikata shauri kufanya operation. Leo asubuhi na mapema alipasuliwa. Sasa yumacho. Lakini hawezi kunena. Ila maneno machache tu.
Yudhaifu?
Yudhaifu, lakini atapongea, Mungu akimjalia.
Inshallah, leo siku ya taabu, kweli kweli.
How does the neighbor tell Layla that her son will recover, God willing?
Lakini atapongea, Mungu akimjalia.